CouplePlayJams.com.
Beauty.
Ififine ule pukunya on the other side na inende pukunya yeah. Hawa nobe bala pukunya when they hit the stage se bala pukunya yeah. No need to be bowling. If you feel vish tika just call me. Kani ya vili mba they know me. Na wa DJ wakaliza puka mwanko leso. Kuti kwa waka manomo kuno. Kuti waba kuno idol. Kunga shote na big boy. Kunga shote na big nyanj.
Shimo na femi chopo kwa bulo kusamu na po. Shimo sange piro kane kusami na po. Desenka kula lisa kuba shambo na po. Basu kama chiki chiki njevere na tiki. Kala fekamu. Yeah. Kale tui kala fekamu.
Ae.
Tui kala fekamu. Bane tui kala fekamu.
Ae.
Drip tick. Ichi chefe si chofi na sopa ni chofi na tipsi ufine kuna tota. Magelo ni shake yo nyash, rift, right, showcase yo dance. Tepe tepe walipalo ye yobe, bateke mfinebe kuchinga banobe. Pano chalo yi wuni live one, so wake up a dance, yu kaliko na chance. Fyaku mwina kubukulu ineteti, solve tenda report ya pa duty. Halo DJ shibweze pona futi, nifuna wachifine na futi.
Shimo na femi chopo kwa bulo kusamu na po. Shimo sange piro kano kusami na po. Desenka kula lisa kuba shambo na po. Basu kama chiki chiki njevere na tiki. Kala fekamu. Yeah. Bane tui kala fekamu.
Ae.
Tui kala fekamu. Bane tui kala fekamu.
Ae.
Yes. Olo situ hinga chupa shani. Nemwine na ipanga fiat shani shani. I can't kill myself, chidi shani. Leka kumenge fili fioza feba pan. Yes, nini na fote pati pia verama 21. Mujinti wingi pwilo muto kwa vulama 1. Uletiva komanda kuno kuma 0-1. Kuku vela feminga la tosha vena kan. Tupele, tupele. The first time tuana unka pama veri. Tualifika teti tuchinje miveri. Oki hero chive shani. Shimo na feni chopo kwa vulo kusamu na po. Shimo sange piro kane kusami na po. Desenka kula lisa kuba shambo na po. Basu kama chiki chiki njevere na tiki. Kala fekamu. Yeah. Bane tui kala fekamu.
Ae.
Tui kala fekamu. Bane tui kala fekamu.
Ae.
Papa Sova on the beat.
This is CouplePlayJams.com.
Take it or leave it.
CouplePlayJams.com.